Feel free, feel free, feel free.
I'll keep on sunny wa bongo, Tanzania, Africa, East Africa. Ukubumbu na raha nazo kupanga pato sistuki, jachi, mikono vushe. Napendeza kukono na pocheza na imba, na hisu na feel love you imba, yeah. Relax. Tuwe pamoja, tuzunguke Afrika nzima. Alright, do you feel alright? All you need a chance. Feel free to dance. Napenda kukono na dance na kuimba. Feel free, start now 20
Feel free, all right.